do. It's a remix, brother. One is button case. Machine gun.
Warunji wanyori maridadi sana Baby mpogu nyobu mpereza kasana Akaimba komu kwano kanzita
Baby mkwa gala nyobundu
Baby alafu wala la 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 la
Baby mkwa gala nyobundu
Kana kutuale kejuba
Baby mkwa gala nyobundu
Onzi nire mkumazina
Baby mkwa gala nyobundu
Kiriza anji kuate kondia Ejuba Kaimba kwa mkwano kanzita
Baby kwa gala nyo
Trouble
Ngelo kisi ngembi agala nyonyo baby Gweto tia uba nange Nga umasaji nga nyumisa mwolu wazi Yolu wazi
mkwano
Yonge la mbebi kwa litochi kwano Binyu mama kulu woga kola botyo Wa indi yopade chakabi mkwano Yangu wa wanazi mile mama tela Baby damn Yoga sunde sunde nyomoti Binyu mabiruma Akaimba kwa mkwano kanzita
Baby mkwa gala nyobundu
Baby alafu wala la 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 la
Baby mkwa gala nyobundu
Kana kutuale kejuba
Baby mkwa gala nyobundu
Onzi nire mkumazina
Baby mkwa gala nyobundu
Kiriza anji kuate kondia
Baby mkwa gala nyobundu
Akaimba kwa mkwano kanzita
Baby mkwa gala nyobundu
Jenze driver, hajivuga mbiso tunembi wango chusa woti Echigambo nechu kwa takupo bomu fundi Nso tanzabula biso kusila vijanjalo mitama se kugutwa Wino badeng, wino badeng, wino badeng Wadang wale nje panaba wino badeng, wino badeng, wino badeng Kuna mdenenda piti na kwa mafi namba Usale fidam kwa kunje na mpane Mpama kwa na kwa mpareka pate gamba mpire Waibe
Akaimba komu kwa no kanzita
Baby kwa gala nyobundu
Baby alafu wala la 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 la
Baby mkwa gala nyobundu
Kana kutuale kejuba
Baby mkwa gala nyobundu
Onzi nire mkumazina
Baby mkwa gala nyobundu
Kiriza anji kuate kondia Ejuba
Baby mkwa gala nyobundu
Akaimba kwa mkwano kanzita
Baby mkwa gala nyobundu
Again, if you change, you will my baby. They are putting in the mood. Come to me, I'll shake you. Always see my baby.
Why don't you want your money that is sana? Baby, for when you go to Perezakasana. Oh, papa, the papa, you're a shalana. You'll have a see one guy in Kuala Kasana. The love we have is the Kubanga Marijuana. We saw a Kumas United with our Kana.
Akaimba come, Kwano Kanzita.
Baby, Wakala, no.
Baby alafu wala la 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 la
Baby mkwa gala nyobundu
Kana kutuale kejuba
Baby mkwa gala nyobundu
Onzi nire mkumazina
Baby mkwa gala nyobundu
Kiriza anji kuate kondia
Baby mkwa gala nyobundu
Akaimba kwa mkwano kanzita
Baby mkwa gala nyobundu
Edidi, jekwate mkwata mwao